ita bwino bwino warenganso moyo wake zakala mwachi warenganso moyo wake zakala mwachi chimene anzake samadziwa chimene anzake samadziwa sangala zioneka pamaso mtima mulibe muchimwene sangala zioneka pamaso Samantha, Sangala, Zioneka, Pamaso.